mother bitch. Mother, what a queen of you. You the one in my queen, in my sweet tomato. Yeah, yeah. Tali la li la. My melody to the jungle. When choo choo choo, mtoto. Vimacho vyoko vya gorori, signora. Chuku chuku, wa moto. Ziko nyuma ratorori, kombora. I give you special something. Beautiful, say what you need. Baby, chuchu manga nga. You killing me. Remember, baby, my baby. Napendo vae vyela kitenge. Usivae nguo za kurusharo. Nitatafuta hela tuchenge. Usiruke ruke kama kangaro. Nitachoma girigira nyumbani kwenye moto. Niombe tupate watoto. Usishie njiani kwenye changamoto. Usigome hiyo mapito. Oh mwanawe, taishi nawe. Oh mwanawe, nitakufa nawe. We mchuchuchu, mtoto. Vimacho vyoko vya gorori, signora. Chukuchuku, wa moto. Nyumara torori kombora. I give you special something.